Iningi lezi zalwane zeZimbabwe lisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilaye kule viki. Uyasebenza abuye acule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Ithayikli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzuzibulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we a cappella.
Uyathi nguye esilaye namhla kuhlelo Walls of Friday ma usanda kusidobha. Wezwa lesifiso sokucula ingoma ngokuthunuka yimiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sounds. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobunengi bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. UAugust obuyayo 2020 ngihiqizelinye i-album lizobele ngelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle, njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana nawe ngapi.
UJesu uyabathanda, asizilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala kuTwitter, kuFacebook nakuYouTube. Na contact number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ngu +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi ebesilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Shana izwe elilodwa sikotisa sepeunda ulikukukimi Nobangiho nakashana izweheli dotwa Ihamba nichogozelu ukanyabo muzi Suku zonke nichabule ukanyega kunu Nisondele masangweni omkulu umbuso Ngobalendlela iyembusweni ngaphezulu Sikotisa sepeula ulikuku kimi Ngobangihona kashana izwe elilodwa Sikotisa sepeula ulikuku kimi Ngobangihona kashana izwe elilodwa Sebe yobuko siya ikanyisa Kuzahutwa gamnandi esulwi nilapaya Kukamugi pimbeskoti ni ingetabise Sikotisa sepe ula ulikuku kimi Mobangiho nakashana izwe elilodwa Sikotisa sepe ula ulikuku kimi Mobangiho nakashana izwe elilodwa